Ana Ana majuju we sinu nwoke na nwa alụsị. Ọkpara Chukwu ebidigo. Ebidigo. Nna m ebidigo. Eze m ebidigo. Ebubere igwe bidigo. Emere igwe ebidigo. Osiwe onyinye iwe ya. Chiamba siwe onyinye iwe ya. Ọnwụ ole ike bidigo. Ekwesị gosi m ike bidigo.
Bima Adiwe,
ewo
ana masawo para.
well. And I'm a sound barrel. Be mad well. And I'm a sound barrel. Be mad well. And I'm a sound barrel. Be mad well. And I'm a sound barrel.
Be mad, you will.
Oh, I'm a sound barrel.